Doyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Nuhun dire to ɓoggi jande ga fanu hala Mamadou Sama Sekou Diam Wali Sakraɓe heeɗiɓe. To gawa toon jamar nde woytike rafi courant mbiyan ley ngallude nde gilla jonte ɗiɗi hannde yo ele alhaali mo heeƴo feccugol courant IDM Bamako ɗo dartaki. E on mbiyan oɗo wattu Ramadan e guɓe ɓen domi faabaji yimɓele moƴƴuɓe ɓe holliti wiide taw to jogade tellaji moɗi ɗiɗo wattuji ɗi. Ñallama hertanago rewɓe juge en mbiyan yambinama ñande 10 mars ƴaɓɓiɗum ɗu nden Mali ɗo kominiɓe kabar muɗum ɓe boytigui alhaali ɓen famɗere adadu rewɓe juge en ɓe ɗin woni sembe kabaruji amen hande beete alkamsari 10 mars 2024. Bisimilla sakiraɓe. Tafonno min kumpitan on wiide gouvernement Mali ɓen tosi nomugol yimɓele laamuji hakkundeji région aji Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka e Tawdeni. E kañum ɗum no conseil en gouverneur région aji ɓeɗo fof memnoma noon wattu 2016 saabi talkuru Alger ndu ɓeɓe lontinte mbiyan ɓe lontinte lollirɓe délégation spécial banggue goɗɗo ɗum no mbiyan laamu o fusi fedde sukaɓe lokkuy AEM en ɓeɗoto faamu e lokku warata ko. To gawa tun jonte ɗiɗi hannde ko ngallude nde ana e ley numire jamare nde woytiki ɗum kuteji taccugol courant e dow keɓal région o. Nono ka noon Bamako ɗo ɗo EDM ronki teddinde heeƴo feccugol courant ley dende lamorde nde. Aissata Diarra wonko heɓen gueɗe fastango Oumar Waygal.
Ɗo gawo ɗo ɗum yaafa fi ana footi jonte ɗiɗi ñalawma hannde o e nimre min goni muñide ɗum yaafa fi ley nduɗo lewru Ramadan. Noon kanko madame Mayga Lalla Mayga laamiɗo fedde kafo to gawo to hollitiri wiide
kuteji
muɗum noon mawni sanne dow golleji e rewɓe ɓuri foof to joint frigo ngaji ɓe banggal yeeyugol glace kosam jinibiri e ko nandi muɗum moƴƴaɗe ɗum cellal nayeɓe ɓeydade ɗum foof eɗum waɗa newmuya e rafdenago.
Noon ɗum woni nokkule goɗɗe du le ngallure Bamako nde miccite ne wiide EDM wino feccanno kura ngaji ɗi hakkunde jamare nde ɗum e tawde fof fa hannde woɓɓe kullitiwide e nimre goni
joni jaati ɓuri bonde sifa gurdam amin jaati woni e farati minen gonɓe badal ɓuɓe kay min jeeyi weltere e jogola courant o ɗum kay mi otti jaati sukkude frigo am saabu courant otti warde minen kay ɗum samti seeɗe saabu gilak keeñe fa beeta ko o courant o naggam en ga minen kay gilak keeñen min keɓali courant ɗumno fay hunde bultaki ala andi min kaaɓe.
Heɓude courant le lewru Ramadan du jamare nde waɗi noddango fewdi e laamu o tinno tekkina kumol yalla courant ngaji ɗi ana keɓe.
Sacrabe tutaklaji mo dukkabaro en bama bem amen Facebook du X ɗum Twitter kiɗɗo o. E oɗo wattu Ramadan yimɓele egguɓe ɓen ɗummi fa hannde faaba laamukoɓe e kañe yimɓele woɓɓe ɓen no kureji ɗiɗo ɓen ɓeɗo yimɓele egguɓe ana li alhaaliti ɗiɗi sanne wattu ndeɗo nduɗo lewru barkindu Ramadan ka yil ɓen yila maɓɓe yo ɓe keɓa faabaji ɓen iwruɓe yimɓele laamu e ka ɗum yimɓele woɓɓe e nduɗo lewru. Oumar Waygalu ɓen heƴaɓe en région ngaji wonko heɓen gueɗe fof sanko kanko Waygalu.
Hono duuɓi cakkiti ɗino yimɓele jonguitiɓe wonɓe ley laamu gawa kaña fa yettoo baña gara kollitiɗe wala fof ko keɓi balligol le lewru Ramadan du wattu joni ɓe joguitiɗo alaji mawɗi sanne ko heewi maɓɓe fof du sina daña immadaraji ko waɗi soɓe huncedde gal mu saɗɗaji muɗum hoore.
Bon ginen kone ama deme
hikka kay min keɓali faaba wonande projet ngaji maɗum ONG ngaji minen déplacé en ɓe kay wala komi keɓi tafu wona banggal laamu o wona banggal ONG ngaji maɗum joni aniyaji lobbuɓe ɓe dow inde leru Ramadan du kay faabaji foof min keɓali
do dirawolude.
Noon ɗum wori to segutodu ɓeɗo yimɓele jonguitiɓe fa hannden ana domti no jamare nde hani faabiradi ɗum en eɓe gondi e wadde noddanguji
kirengene a yan sitika koni maɗo
sikki wala ɓe gondi landanaji sowona ɗum mila fi suuɓe jiguitiɓe nodo lamkoɓe faabade min ɗum foof oɗo wattu korka fa hunde min ngala ɓe puɗɗi lewru korka ndu tawa min keɓali fe komi taccirta
ɗum e tawde fuɗɗo Bamako ɗo jonguitiɓe ko yata 500 kañe paaba talatare ƴaɓɓinonde le oɗo faaba muya gawri e maaro fa yettoyom bambari kañe nebam tigaje e makkoroni fano wonno hen
fande banggal nduɗo lewru korka to mega toon ɓenna ɗum ɗo waɗi wattumo tiellaji ɓen i satti sane le ngallure nde oɗo nokku ɗo lawol taccagila ñande 10 janvier ɓenno kulintereji ɓen ñamduji ɗi fof cogu ñamduji ɗi fof ana tiiɗi e le oɗo wattu o kanko ɓen heƴaɗo amen gonɓe toon gonɗo toon Mouhamed Ag Issaifa Tan natili lumo wonko heɓane kayda fo stango Oumar Waygalu.
le jonte jabbinode chakuru maro ko wonno sottede ujunaji joyi dun yeyfa unay sappo didi le gallurende gawri ko kilo e feccere wonno sottede but temede joyi yidi dun jati woni ko yafa coggu sukkaradu ngabbi dun won tay kam wuyama ko kanko noddete Umar Boubou suko jokolle dorbotodo mobilaji
dans ce mois de carême on a
le ndo lewru ramadan fay kinkilba mi gala e le lumu jamedi coggu ji dun na gondi tidudi tan nyande fufu coggu mudun hande su dun dortiki jango dun beydoto
augmente le
hebu to nyamduji wana ko yafe le balde garoje de du dun tidan sanne tayri wide jukoyde iminama fewte e gallure de fur aliyu ada burtantrede demo gote gon le sudu conseil communal to menaka to wadi noddango fewte lamwo
al hukumoni no
lamwo tan wawi darude kado tidan ma be uditi lawol gol dawtorte bangal wadde nyamduji ma be kabani tanka en dabara wonde sado da wawi wide neddo ona jogi chakuru kulintredi njete sotude kala fima ko
tidalaji nyamduji fehebude ndiyam wana ko yafi le ndedo gallure do kurangaaji wonde tajido ko yata lebbina nyaloma handen o don ko Mohamed Agissa Faytan hebini studio tamani menaka
nyande sap mars jabidun do melidi mali de ke dandarndu jammini nyaloma hertanago rebe jiz en dum wodde le al hali mo ben worbe jiz en buri hewde le mali dum do ko sawmini dum hulum kanko madam toura wasa serbe hulti wide andi an ki sawu nyungudo an kewi kanko latiki non ben jiz den si sont tribunal nuku commune de bamako do wimako ben golle hotelaji mudun an hertaraji bangale robe an kewi sanne kaddana ko hanni isa umar to walaydo fustango umar wagalo
honno golleji goddi di ngorino dum wana golle ko yafi worbe kanyum en buri hewdi hen ko lati sababu dum atta ila to jande l'école to worbe buri jangude dine rewbe be golle o jamande fu antidini kam li hen mi welti do hen sanne ka caddel goddo ada mata li hen dum wana ko yafi wakati ja tawan su sekira mada kibi tidalla jowan gikki mudu en dow mada jarado ay bultude fu ada ay bultude dum lawdu dum wana ko yafi taccude sariya yo hunde ko jimmin
c'est ma conviction là dessus
to bana batun ko wato chapani jago ben yimbe lf def moni daga paru leddi woni ben commission communal foncière ben tilke karutal nyande alternande sapo e go mars denno yo bangal be dande famu ben yimbe le onde do fedde karutal gal ben darke ben yulke do darande e jogola di do jogola leddi le nuku non landi dun wonde do fedde lulunde amede dum woni mon fedde leddi mali woni inde yiwere kiriduji ngadi balitati le kawtal ngal
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun itira leele de gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
yoto meɗe hertande zoom sur handa na yewi do ben tawuji horobe jogobe madame kulbali wonku hebe ne kada fasta umar wagalo
hono joye ande be biiri enno horde yudum wajibe alislam so taman silli ana wawi so neddo horidu jukkina do hen julde kany e dewal allah ko nande mudun sana wada dun do tinno fati warra dun do war yaaw dun holli kinate ka dun e tayde fu wana non dun wori to yimbe le wobbe so bami fa koori nan dewa allah wajibe sina martine jamarde fu kumpa wobbe anto nokkule de fu keddote dana tutta de lanida dun en furdumbi mi kordo non be do yimbe le so bami fa wakkat sappo tati yamde yottigi be dartan do be ciora e be laha do jiida be fur sa landi kibi yalla hudu wodi be mbiyam be korbe e be juppan diyam e ko he mabbe amila hono kambe tan woni horbe micciti den wiide korkane do allimana ko dun yowi kany e tibarako min mbiyan on yolando hokku en fur no mbode horirde ndudo lewru jabbiro do jam e tejere
amin ya rabbi umar wegalu mbiyan sakabe do katena kabaru jam hande mbito ndaw fasu dade bangal jamo 37321 mon jeudi application sur tamani yo le play store o sere yo tamel magazine yotere mede magazine hande yo kabaru cellali jowi do ben nawtorugo lamdan ben lamdan na jogi nafasane le nyamduji amem no sikki walay ka non hultama widan hani ben hakle watte kabar mudun sanne pat dun lato cellaji par kutey mudun yo e do kabaru cellal meden den yelen bedro fa mu kedana ko mi hor heban non kany heja ben mi yoga be leedi ni kedana fastango min e sita sidibe yo en nyalle jam
dunke nyamduji holti wiide adadu lamdom li terde hana fi yawtude hunko kuertus kil le nyaloma teddana docteur Alou Bagayogo o dunke nyamduji to gulire mawde cellal leejindi
de façon générale
ko buri hewde fu lamdan an jogi ndarorga sanna le cialdi bani adama do hono ko sabi binta cialdi hewtide jian ko haja sabi lamdan an hokka dad bingil adama cellal fa jom heba daro no mo'iri do hono ko hasingina sanna le nyamiri tomonte fes ana tidi neddo wad nyolman goto fat nyame lamdan an hasingina watti fu jom mudi tinno wada hara cialdi ko lahinta cialdi modu sedan
nafaka lamdan le terde e tawde fuf docteur be holti wiide jamarande hani sanne wotande hakkilo notorgol mudun e kala nyamduji mu indiraadi lamdan keddana docteur Tidiane Fani o cardiologue
yayin pam
nyablaaji yogaaji ana waa hebeede ciagal nyamdu lamdan ko jabbiti ga jamar ko heemudun andnaado sab yoga ana nyama lamdan fa jabbiti ga watta hakkile wi fesu holli tam wi lamdan ana jogi nafaale cellal bani adama on waan sabbe binade kutti yogaaji
de cela
notortobe babako do kita e bankas holti wiide nyamdu yata fe ciagal lamdan
date dum min nabi ga
soni a wadi defande so lamdan wala jamar ko heemudun jabta nyamde kilan ko heew handen so wadde lamdan tan sorta nyamdu tan dogotre be haddi kan nyamde lamdan jamman jamar a hasingi nyam lamdan sanne gaadum wada e terge pinil adama sabu sa nyam fa jappiti ana wan wadude tordaaji le kulleji ko tawte le bani adama mimmi muyti nyam go lamdan sanne sabu dum natin sabe inde da hibi nyab ko nedde tension ga e jabbet
to bankas to le wudule nidi ardibe cellal hulti wiide imadraaji nangade to mabbe tun saato yalla haybude alhali lamdam dam jamarnde nawtorto kedana docteur Somburu Nouel o gollawle sur docteur Sescom bankas
ce que nous adire
mais famtna jamare wilan yoga wonton ko yimbe haani nyamde sami wadi lugan goji fa wettaade le gelle pamardan me tawi dan landan buri moddude en hebe jaati le butkaaji meden ko heemu hande ga butkaaji ko heewi du tottata dum yugo naati sabe handan jamar ko heemu dum ana wasibde dan landan ko hasingina
de sel de qualité
fawra yimbe le nyamobe fa jabbita lamdam kambe dogotro en lolirbe cardiologue na dalobe kuteji mbawdi saati sambinde kasaraaji mawdi kadda na fa hande docteur Tidiane Fani
nyamgo landan sanne ana wadda sifa nyablaaji kewdi e bani adama sabdum tampla tom ta fa wana sedan so yottin watti fa taade na wala cialdi e dadi nanal mudum so neddo nyam lanna fa yotti yottande an way hewtunde dum nyawko noddirde
hypertension artérielle
be do docteur en mixitin wiide tension yu goto e fratiji kala nyawuji bilidi e bernde yodum sababu modo mayde yibeli arnarundu